ijwi ryanjye ndatakiye kure gira ubwoba ngo nawe ubasha kunyumva ijwi ryanjye ryatakiye kure gira ubwoba ngo nawe ubasha kunyumva takiye kure irukoba bona ubasha kunyumva ijwi ryanjye ryatakiye kure irukoba bona ubasha kunyumva masesu kuminga kuminga y'umusozi Nabisiga nabagenzi urusaku rwinshi bibisikana ibasha kutwumva urusaku rwinshi bibisikana ibasha kutwumva
yurutare
chama urusaku rwinshi bibisikana ayimana itabasha kumva
Changwa we
Urusaku rwinshi rwinshi Urusaku rwinshi bibisikana Wibuke
Mari
timayo Ataka chande
Satu ati
Yesu aramwumva Aramwumva kunyumva ijwi ryanjye ryatakiye kure gira ubwoba ngo nawe ubasha kunyumva masesu hanyumva vuba yo kuminga y'umusozi kunyumva ijwi ryanjye ryatakiye kure gira ubwoba ngo nawe ubasha kunyumva
maze
Yesu anyumva vuba umunura nguruye
Yesu